yande joni wittode min ta chapande tati nani habaruji menni e fulfulde dimin ummo mor janganta on der ko e kibaruji menni himbe gon kebi dama e nyaaw kondo nonni der loktorode de arlit nonni ko watta himbe sappo do kan nyaawgo wari nonni ka woni ko horejo loktorode del fantini der yewtene pinno hande na kalanni har ko je watta lewru sumayre nonni gada jomun yari diyan noy ciumi do hani nyaama nyaamandeji mum ko torrata dun der yewtene pindol min jahan koy golo dun do har ko je watta dabareji lobbi ko himbe meedi gondo gadda ko hadata fitina ko natta hakkune durobe remobe tokko nan pirtol haladir Aruchimen. Département mo Arlit ni sappo e tati lewru octobre dubi ɗiɗi e nogay e tati ni ɓe keɓi neɗɗo arano non ni mo nyaw konnol nangi docteur Zakou horejo loktorore mawnede Arlit ni o wi nyawgu ni no nyaw ko raɓata non ni ɗum ɗo himɓe ɓe ɓuri nangude kan woni goduɓe lebbi sappo ɗiɗi fa yaha duuɓi sappo e joyi non ni nani ko Kungu Mahammad Dantani lildani min
La maladie qui sévit actuellement.
Nyaw tawango e halaka kalten ka do der Arlit kan woni nyaw honolde wodi nimbe be nyawgu nangi jiele muden itama nilde de nyamey tawa nyaw honolde onino wodi hana do Arlit tan nyawgu tawa der leydi ndim fu no fotinam lebbi majju jeego ni ko ngu wangi do der Arlit nyawgu fudana wangude sappo e tati lewru octobre dubu jinaay didi e nogay e tati dum du sukabe be dubi sappo e joy warde ley ngu yaawi nangude ba gutulai mawdo amma ni sukabe dum yaawi nangude dum do be gadana ka tuugal der dubu jinaay didi e noga e tati nimbe sappo e nay nyawgu nangi tato mayi der mun der dubu jinaay didi e noga e nay du nimbe chapande tato e dido ngu nangi ko dum wari jeena yo der ma
Tumido wada nyaloma bumbujo nyama yarani no wada cilogo nonni hunduko jomun ni wada hendugo nonni deeto lamdo ni hendu hunduko ni nandanto mo hano bien turare misk nonni de hadata neddo no wayo hosi no malama Amina Aliou o fantini jadi min Hawa Usman
baton wonke baki da brush
dalila lotirde hunnuko mum brush e kaataare mum ciwi der hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadis biudo hen hunnuko ciumido alla nonana beldum mum urde almiski urdi aljannago amma dum fu hana ciumido acca lotirde brush o nawtorade brush e kaataare mum harma neddo no way nawtorade brush o e kaataare mum deeto accu dum doggana dum ko buri woni neddo lotira hunnuko mum brush o e taare mum gada wayrake de neddo yeggiti gada bayrardi no way nawtorade brosh o deeto accu kaatarde doggana dum
biki hade shi abannan din brosh din ba wallahu aalam
dellaru suma yerde ni ciumido no nawtoro e nyamandeji sanne gan nyama iri nyamandeji fere fereji de gondube andal do fi nyamandeji ni kolli ko ciumido handi nawtoro deni yari diyam nonni gam famo hebo nani famaka docteur Abdourazak Bello kawjudo e filla na bi on gondo andal do filla ne maji nonni o fantini jaade men Hassan Nourou Abdourahman no fi on wontiri
neddo fuddira humtorade nyamduji di tekkida den ko nyama tekkudi din misali fuddira tamoroje gan tamoroje tekkida no tawradu kulle nyiboje bandu den neddo yara diyam balam fadde mu yarude diyele belde yara diyan da endandu ko duudi dey yara dadan sedda sedda fayotto e bayrari diyele de sukkarde endan jarol mudum kandu wadire hakkillo neddo yara sedda weruji didi na tati keji den neddo nyama bibbe ledde e deme kaliji gadam no wawi nyamude nyiri ko watta duni fa hande sembe bandu neddo warta fodde no haniri
redemarrer en douceur
hande suban noga e go o lewru masni bi on komiti hawjini e fi hijjore e umra ko honon ni wadi fonditol do fi jaaki hijjore noni to podol kudol ni wada hakkune jo en agence suji noni nani famaka gi Birima Ali Mbokar kawji do fi han kokkol habaru ko ho o fantini jaadi min Habiba Ahmed
Aujourd'hui
ande min gadi podol kudoy saka kampaniji kawjidi filla hijjotobe leddi Niger do ande hitan hikkade ande andude kampani oy artata oy de koto fajarol hijjotobe be ande golle mun timmine dum wadiri du no wodiri kampaniji hijjotodi din ande gadi gube mu en sappo e jeegom gubal fu wari fodudo kudel mu amma ko himbe pama der majjum kan woni gubal fu deno hidi to no kure mudum halku no hani non durwude kampaniji mu jobida yiyede higgoytoɓe ɓen enden. Ngam no woodi fawarde hannden campaniji ɗi joɓiday laanaji piiroji ɗum campaniji mum ɗiɗi min keɓi hitaane hikkade bi'uɗi nde ummoto ɗo enden yaarude higgoytoɓe ɓen enden. Laana arana kan laso e joyi lewru mai hitaande duuɓi 2024 ummoto yaade Saudiya
May 2024.
Demmon talkuru carte grise ni waɗata kenani ley kawjaki ministére hawjini fi jahale noni jondoni ministére oni hawrodirama e ministére kawjini e fi ñibdiji leydi noni denne ngadol talkuru doni darnama seɗɗa ka woni andinore de waɗa sappo e jine lewru mars non tosa Russie mo soni loga andini noni fadde dabar yejugon joɗɗintini to ɗum waɗete noni nde talkuru hindu du ko hokka hano ɓe ƴamɓe talkuru du no wawi gollede fadde fonditol waɗete. Ngam ƴewtinaki golle gonɗi no gaɗe dow fi himɓe dillo wonɓe leyɗe ni ngam fama heɓo dow fi mum ka woni ko tuga nder kawral gaɗangal nonni alarba 21 lewru mars nder wuro Agadez nonni dow balla OIM nonni nani fama ka madan moha binta horejo kawjiɗo fi himɓe dillo wonɓe ɓangere Agadeydi Niger nonni nani fama ko hokki Jadibin Moussa Mamman.
Der région Agadez OIM fedde dental leɗe duniyaru hawjine filla ummoytoɓe leyɗe muɓɓen yaade leyɗe yaasi joƴƴini nokkuje tokkitade ƴewtinade golle natol e burtaki ummotoɓe leyɗe muɓɓen ɓe sigidid e asamak joni men gari darude no golle ɗe enden gonno jahira de foti dumen joƴƴina nokkuje goɗo de région o enden sey men gaɗa sigila majjum misali nokkuje to himɓe ɓe enden ɓuri tokkirde golle nokkuje ɗe enden no balliranme waɗude limore amen dow fi himɓe ɓe enden DTM no wallirame waɗude eto dow fi ummotoɓe enden mene e ƴewde du no gonnati heɓira DTM o nawtoromo waɗude limore hoore mum dow fi ummotoɓe.
Kenga jonde série a arano ni waɗama dow fi gaɗol mbi'en ni hano kiite noon ni ko gacceji mawɗi nder suudu kiitede arlit noon ni ko hitaane de talki hano série a ko gacceji mawɗi kanƴe jeego kan série a mon waɗete ɗum ɗo fuɗɗata kenani mbi'en ano nogayi yaago nogayi e nayyi lewru mars noon ni nani famaka Zakari Mamman Sani procureur mo arlit o fantini jaadimin gongo Mahammad Antani.
Six dossiers sont inscrits.
Talki sariya njeegom kiite mum ngate ko laati sariyaji tati ɗi to fuu dow filla fiya warano ko barol gon waɗira kena e malfa sariyaji nguykaji bonɗi ɗiɗi kamɓe kiite sariya ittol yonki gotol ɗi sariyaji dow fuu no ƴewtinte sarɗire yerno laawol laamu wiiri yaade to suudu kiite golleji herñereji to
la chambre criminelle d'arlit.
Wuro Agadez ni heɓi nokkure heere to manaji hano bayliti noonni gaɗe hukulle ko himɓe nawtorto noonni ɗum ɗo ni gam renugo ladde e jaaya noon ɓuytira hano toynuji gonɗi nder wuro gon nani famaka Al Mahadi Mohammed kawjiɗo fi habaru mairi on o fantini jaadimen Anise Karim.
La commune,
commune on hoji aadi nder filla kawjaki mburiji joppeteɗi ɗi nder laawol majjum noon e dow ballaga pelle mballoɓe waɗi ko nokkure nde heɓa kamɓe guineji gollitirɗi ɗi gam darjingue manaji ɗin woodi ekkintinoɓe nimɓe ɓe gaddama ekkitidde himɓe noye manaji ɗi wawi wonƴitorede waɗede pavé na ko nandi e mum kanƴum woni machinaji ɗi jiiton ɗi ɗum dow hunde noon ko wakkata commune on awol wonƴitidde ɗi manaji wadde ɗum hunde ko nawtorte ɗum walla du faware jo mairi on ɓoytude harto jawdi ndi wattata dow filla haw jagol mburiji joppeteɗi ɗin e darjinde ɗi manaji.
Kenga nder wuro ni Agadez ni ɓe puɗɗi hunde fina tawa ni ko inditira tache e hawsankore ko ɓe puɗɗata sappo lewru sumayere fa yaade sappo e jeɗɗi lewru sumayere noon ni o fina tawa ni ko ummatore waɗata noon iɓe jaha ɓaade warde ɓaade iɓe boma iɓe jima noon ni iɓe kokke hana sadaka gam barke lewru sumayere de nani fama ka Aboubacar anna ko ɗuɗo andal dow fi fina tawaji noon ni o fantini jaadimin Anise Karim manamun.
Fina tawa noon mo seydere wakkati o waɗete lewru sumayeru du enden lewru du barke hitaane warde hitaane du fina tawa o enden waɗete ngam miccintinde himɓe nafakka jonde jam moƴƴunodirde nafakka waɗude sadaka ko soɗa enɗan du noon caka himɓe fina tawa o enden no fooɗa hakkilloji ummatore hettinano kollitoje ɗe saaroɓe e mawɓe maɓɓe gaɗanta ɓe. Ɗum saabi min mbi'i hana himɓe acca finatawa o endan majjira ni endan, ngam finatawa o endan ni no hawre jama'aare soɗa enɗan caka maɓɓe, filla perodirol caka himɓe du wala nder gaɗol makko. Moƴƴonodirde e soɗude enɗan caka jama'aare kan ɓura hokkigal
umma. Ngam barke nyalane hano ko ittagan nyalane FIFA ni latol bal fere firegi no wonno waɗe hakkunde pelle latol bal noon ni ɗi leydi ɗin noon ni. Mena Niger A ni hano fottidan e fedde latol bal de leydi Togo noon ni jango no gaye ɗiɗi lewru Bars noon ni to stade mbi'en ni El Bachir de Mohamedia Maroc noon ni nani famaka Mbadu Zaki. O fatini jadimi Salamatu Kadir e cellalol.
C'est très important pour nous.
Der latol balgol endan ko burani min der majjum no latol balgol endan timminiri fu kan woni nyanyal gal latobe bal amin be endan kebata der majjum e bawandu yarude yeso nyanyal mabbe gal endan min latidan fedde nyanyude fedde de latobe mudum godi hargare latididde fedde Senegal de endan ko nafa fedde mena de endan wallirde etude nyanyal latobe bal mayre goto goto ma miden gidi min keba jalorgal du fedde leydi Senegal di enda. Deni min kebay jalorgal galdu min durwa moƴƴinde to jaccere waɗanimi der latol bal gol enda gan siriyade latanɗe bal amin
garo.
En jahan leydi koygol ni lorral ko natata hakkunde durobe e demobe non ni no wade sannede leydi men Niger di non ni fadde keptol dungu waɗete commune mo koygol département mo Boboy no yi asadar maji rafi ano panol hakkunde sengoji didi ardibe mairie no gonno gadda dabareji mabbe har ko ƴewata yewtereji pindino e ko nandi e mun non ni ko wattani ano narral hebo hakkunde sengoji didi nani famaka madame Biba Seyni mer mo koygol hokki min fama domu sadar magi di gurudum der commune mo koygolo
koygol commune koygolo meden tawra sadorna lural chaka remobe e durobe timmode dungu bittingu enda lural go mangal hebake chaka mabbe remobe ciriyake hettude gese mubbe wobbe no balo wude barki gese mubbe no wobbe du no wartirde mobude ko moboto wuro ebe chaka golle den non ko durobe enden jippodi bisaji mubbe be gatti der gese den enda kase wobbe bawtanu ittay remobe e durobe be kabi sanne ba yonki ciwi himbe dido commune amen mai goto der commune Tagazar. Commune Tagazar e commune Kogolo communeji di endano takkodirino dudal himbe commune amen fu hare yeda gese mubben tawa himbe yeda kandu takkol sire de endan gese mubben tawa der commune Tagazar men cireke wadude yilar firtude ko e himbe remobe e durobe men kawri jonwurobe lamido ko men jahadu sede durobe enden jippake
deja haliri ko koy kulirka ga garal manay zumbu
mer balla kay gondon onon gadda ko watta naral hebo hakkunde durobe e remobe
to ko kala ko duro amen woni firtude ko e durobe e remobe be durwa pamrar tawe chaka mabbe dungu mo alla yari remobe to gattuye bare be tittinkino adude barke gese mabbe durobe kan en du be munya be kedo remobe adida barke gese mabbe hikka remobe go ittai bafu ko durobe enden jippi dundu waddi lural chaka mabbe ganneddo torrike remi gesa mudum bonnama du wela e berne remobe durobe ende meden gidi be munyodira e pamra neddo mabbe fu durwa surude gacce chaka mabbe hauta jodo dade mabbe woda
kangna bolem dugo koy cerbanda
gada bawde de gondon onon gada hegide modon naral no wonno hebo
mido ela alla potal hebo chaka mabbe mido watta daneyade e gonnati nangana me wadude yilar furtude ko e durobe e remobe dungumo alla yari remobe durwa adude barki gese mubbe law durobe du munya kedo faremobe enda adde barki gese mubbe
fulene ngay gina e malugo.
Do min darnato habaruji me fulfulde sede lamdo hollimi jango mawne min gadda habaruji go amma jabto do habaruji e hawson kore ko asumana shina yottinto mum bien kirtonte jam hirti jarum diyan jam heseho
onon gidi hettinade sigilaji studio kalangudo whatsapp lilde batta kilo modon lamba chapande jetati olum jeegom chapande jetati e jetati chapande joy enan